Blog Talk Radio.
Abana bato batari gito ibikwerere n'amajeja, abasaza n'abakecuru batambutse gitwari basigikiye RNC ihuriro nyarwanda. Biteguye kurwanya umunyagitu bwabuga kwibera muri gakondo yacu, maze ababyeyi bashingira nk'abandi imisango ivuga ibirori bitaye maze babyarira u Rwanda bahetse ibibondo. Nibuze duhindura u Rwanda basaza batsinda ikabuza, umuhutu mutuma tuzitwese nk'abitamuye duhagurukanishe marishe
Ndiye kubasuhuza nshuti muteza amatwi raditahuka ivugira Washington DC. Banze mbaramutse kandi nizere ko mwese muri amahoro hirya no hino. Niyo ndamukanyo yacu hano kuri raditahuka, kandi twizere ko mukomeje kugubwa neza hirya no hino, nubwo tuzi ko mufite ibibazo bitandukanye cyane cyane kuri bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu bihugu bya SADC. Mwese turabazirikana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tuje mu kiganiro cyacu cy'incamake rero kuri uyu munsi, ngira ngo mbanze mpikaze umutumirwa. Ni Dr. Professor Charles Kambanda. Professor Kambanda akaba ari umuvugizi w'urugaga ruharanira neza rusange y'Abanyarwanda. Abenshi rero mukamwabazaga muti bimeze bite, makuru ki? Dr. Kambanda, ikaze mu kiganiro cyacu kigufi cy'uyu munsi.
Murakoze kuntumira kugira ngo tuganire ku bintu birebana n'iyo platform, cyane cyane ku birebana n'inama turimo gutegura.
Urakoze cyane Dr. Kambanda. Dr. Kambanda, nk'uko byari biteganyijwe kuva ku itariki ya mbere, hari hateganyijwe inama y'uru rugaga ruhari neza rusange y'Abanyarwanda. Ndagira ngo nguhe umwanya usobanurire Abanyarwanda, kuko uzi neza yuko hari ikintu cya transparency kigomba kuba mu Banyarwanda. Nk'uko wafashe umwanya gusobanura no guhamagara Abanyarwanda kwitabira iyi nama, mugire icyo mubitubwiraho kugira ngo Abanyarwanda bari bakurikiye, bari bateganyije kumva iyi nama, ntibahire mu gihirahiro bamenye impamvu ki wenda inama yaba itakibaye. Ijambo ni ryanyu, Dr. Kambanda.
Murakoze cyane. Nibyo koko twananiwe kujera amatariki, amadates. Ikibazo cyavuze ku bintu bishasha, ibibazo bishasha byavuze nyuma y'inama abakuru b'ibihugu bakoreye muri Angola. Hari ikintu gishasha cyajemo none Kagame asa nkaho yavuye mu gusakuza mu rusaku, noneho akanyura inyuma akagenda kuzanamo oriya mushuti we Faki oriya wa African Union. Noneho African Union ekabaliyo esangawo eri kuvugira Kagame. Kagame yabonye ko bimunaniye. Ababizi agomba kwibuka ko oriyo mugabo azi kuba umuhungu we yigira muri iriya kaminuza y'Abanyamerika mu Rwanda ku mafaranga tutazi umuntu yatanga, ariko aba mu Rwanda umuhungu wa Fakir wa African Union kandi abantu badamu nana bizi ko abantu benshi bagombe ko babizi ko pachi amaze giye kirekire Mustafa ki amaze giye kirekire akorana na Kagame bya hafi rimwe na rimwe anakoresha indege za Kagame mu kwitoza na ashaka amajwi muri biriya bya African Union abantu barabizi bembamwe ko Fashi afite intere mu kuba perezida hariye wabo kandi Kagame abirimu cyane ntawashyihanya ko Kagame yane aneteguye gushyira amafaranga muri uriya mugabo so uriya mugabo noneho Kagame niwe yazanye kuvugira M23 so muna abagize Angola ese kibazo cyaragaruse kikagaragara ko noneho gisaba strategies nshasha ku bantu barwanya RDF na M23 babuye mu nama abakuru b'ibihugu umukuru w'igihugu wa Angola wa Congo no South Africa bemeje ko noneho bahura vuba na bwangu kugira ngo bakore strategy kugira ngo uyu mugabo barebe uko babigenza urabona biranashoboka ko bashaka kunyura hejuru ya African Union bakore ibintu byabo noneho mwibuke ko inama yabaye ntabonebuka neza amatariki eriya ya turi kuvuga yo muri Angola so
yabaye tariki hari kuwa kabiri on Tuesday tariki ya 27 z'ukwa gatandatu
yes kandi perezida wa Congo yari arimo gutegura umunsi mukuru wa independence ya agomba kuba mu gihugu uwo munsi wa independence so umunsi iminsi ya mbere perezida wa Angola no wa Congo no wa South Africa bumvikanye ngo no wa Namibia bumvikanye ko bashobora guhura ni iminsi ya weekend iyo turi kuvuga twagombaga kuba turi muri Kinshasa habangaririmo sasa akavukisha ikibazo noneho ko hari na umuperezida wa Congo noni umuperezida twari tutekezere ko azaba hari muri iyo nama yacu bose bakaba batagishoboye kuza muri iyi nama noneho tukasigarana opsiyo eshatu gusa opsiyo ya mbere yari okay tugende dukore inama ariko perezida cyangwa aba perezida badahari uruhande rwacu twabibonye nkawo bitaba politically right tukavuga ruti oya biba byiza bose bahari urabona yabakuru b'ibihugu bahari cyangwa umukuru w'igihugu ahari hari n'ibintu byinshi bibaho nka media n'ibindi byose so tukavuga ruti ukomeza ngo tugere dukore inama hariya kandi badahari bose uko tubifuza mwebuke ko iyo bagiye muri ibintu bimeze kuri abajyana abayobozi bakuru benshi cyane cyane bafitanye isano n'ibibazo byo mu karere bahita bajyana nabo so byari kudusaba gukora inama Kinshasa igakomeza ariko noneho tutabonye cyangwa tutari kumwe n'abantu twifuza so iyo opsiyo ntabwo twayemeye tukavuga nabo bakavuga ati okay niba iyo itabakorera neza noneho turebe opsiyo ya kabiri opsiyo ya kabiri twari dufite nanone ni ukuvuga ngo niba ava muri izi nama agiye kujyamo perezida wa Congo n'uw'Angola bavuye n'abandi bagiye kujyamo wenda kuwa gatanu abaperezida azaba ari mu rugo azaba yagarutse we cyumweru gitaha none baravuga bati ese mushobora gukora iyo nama mukajya Kinshasa mugategereza kuza kuwa gatanu igihe azabonekera ngafungure inama ya aho naho havuze ikibazo abantu bafite za gahunda zitandukanye kwicara iminsi ingahe kubera inama yari yateguwe iminsi ibiri noneho nitwicara hariya kinsasha tutegereje inama ibintu tutapanze tuwagume iminsi ingahe dutegereje urabibona nabyo byavunana cyane mu buryo sosiyale mu buryo bw'akazi mu buryo zatikeyo abantu baba bafite zidashobora kugira iyo opsiyo nayo ikatunanira kubera icyo kibazo hari opsiyo iyindi twaganiriyeho n'abapartners bacu bati noneho mu postponing muze wa gatatu w'icyumweru gitaha inama ibe ku wa kane no ku wa gatanu ku wa gatandatu iyo opsiyo nayo isa neza neza na kiriya kibazo cya schedule abantu bafite gahunda bagombaga kujyamo nyuma ya iriya nama iyi nama twagomba gukora muri iyi wikendi nukuvuga ngo umuntu wagombaga kuva ikinsasha kuwaka kuri rokatire agende akore ibindi bintu na za appointments noneho ukambwira ngo yongere ari scheduling appointments ze ku buryo yaza ku wa gatatu noneho harimo no guhindura indege n'ibiki byose ibi bintu tugasanga bivunanye cyane 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 ko hari n'abantu bagombye gusaba uruhushya ku kazi hari abantu bafite commitments zimwe na zimwe yewe hari n'ibikorwa bindi byateguwe bigomba gukorwa bya platform nyuma y'iriya nama ibi bikorwa na za appointments wari dufite kugenda guhura n'abantu batandukanye ku isi kubabwira ibintu by'iyo platform n'ibintu turimo gukora urabyumva ko byo bigombye gukomeza nawe inama itabaye ariko twari twamaze gupanga appointment tufite appointment n'abantu ntari buvuge mu bihugu ntari buvuge icyumweru gitaha navuga ngo ntabwo dushobora gusubirayo kuvuga ngo noneho tugende ku wa gatatu dukore inama ku wa gatanu ku wa gatandatu icyumweru gitaha so iyo nayo opsiyo yabaye ikibazo nanone bikatunanira kuyijera noneho tukagira iyindi opsiyo ya nyuma twari dufite ni ukuvuga ngo opsiyo yo postponinga kongerayo iyi nama tugashaka uwo munsi perezida n'abari n'undi perezida twifuza ko yaza bazaboneka mu minsi ya vuba atari ku wa gatanu w'icyumweru gitaha kubera byaba hafi cyane mu buryo bwo guhindura indege gukora za appointments no guhindura ibindi bintu byose turavuga tuti noneho reka tuyongereyo mudushakire mushake umwanya mwebwe abayobozi b'ibihugu mudushakire umwanya mwumva uri hafi dushobora kongera noneho gupanga iyindi nama ubu ni wo munsi turimo tuzera ariko urabona ko kariya karere noneho harimo ibintu byinshi harimo za independence nyinshi urabibona ko nk'uwo munsi ntabwo dushobora ntabwo twakoze inama nabo muri Congo ibindi bihugu byose byo muri karere urabona ko udashobora gukora inama ku munsi wa independence kandi ejo bafite n'undi munsi wa independence w'u Burundi urabona so ni weekend ni igihe kiri bize cyane ku buryo kugeza ubu ntabwo turashobora kubona umunsi wa vuba twafata ariko abantu bemeze kujya muri iriya nama tufitanye kominikasiyo tufite ahantu duhurira turaganira isaha ku yindi n'ibindi byemezo byose bigenda bifatwa tugenda dufata ibyemezo twebwe ku ruhande rwacu kubera ko dufite kominikasiyo hagati yacu tukomeza gutanga informasiyo uko bisigwana hari ibintu byinshi biri gukorwa hari ibintu byinshi bigombye gukorwa n'ubwo inama twayisubika gahunda twayitwara panze deja nka kubonana n'abayobozi batandukanye b'ibihugu bitandukanye ntabwo zahagarara zo zakomeza igihe cyose bali abayobozi baboneka kandi kugeza ubu abayobozi twagomba kugura nabo nyuma y'inama ya Kinshasa bose gahunda zacyari za zindi tuzagira duhure nabo kugira ngo ibintu bya platform bikomeze gukorwa nuko bimeze.
Professor Kambanda ndagushimiye kubisobanura utanze biranumvikana ku muntu uzi neza uko inama zitegurwa za scheduling n'ibindi byose biragaragara ariko tunagarutse kuri iriya nama ya Rwanda uvuze aho nyine Mustafa Kimahama yari ayirimo kandi uvuga ko ashobora kuba ari we none uhagarariye Kagame muri dire 23 no mu itangazo risoza inama bagarutse kuvuga yuko bimwe mu bihugu bigomba guhagarika gufasha cyangwa gutera inkunga ababa wenda bitwa ko bashaka guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu ibyo bita hostility ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Ariko ikibazo umuntu yakwibaza ahangaha nyuma y'inama ya Ngora bigaragara ko hari ibindi bishobora kuba byarahindutse byaba muri strategy geopolitique regionale urumva ko inama yacuruginze izindi nama zitari ziri kuri agenda nk'uko bimbwira kubera iki inama ya Ngora ubona yuko ariyo yabaye umusemburo w'izi nama zindi abakuru b'ibihugu barimo gushaka kujyamo mu karere ku kibazo cy'u Rwanda na Congo nk'uko babigarutse muri ratangazo basaba yaba u Rwanda guhagarika gutera inkunga ya 23 yaba Congo nayo guhagarika ngo gufasha aba bafite umugambi wo kuvana Kagame ku butegetsi. Inama ya Ngora niho ruzingiye nk'uko wabimbwiye Dr. Kambanda.
Yego, inama ya Ngora ni ikintu gishasha mu ntambara ya Kagame kubera Kagame niwe muntu asigaranye uriya Mustafa Ki niwe muntu asigaranye gusa ariko none umwiruhe ko kwa kundi yari mu gihe cya Museveni ikibazo cya Museveni Kagame yari yamanipulatinze yari yakoze manipulasiyo ku rwego rwo hejuru ya Angola, perezida wa Angola Lorenzo. Lorenzo ntabwo yari azi neza ibintu byari biri kuba ariko Museveni yashoboye kumugezaho ibintu byose bari bamumanipulatinze dosiye yuzuye. Lorenzo yahise avuga ati ndi gukorana na shetani ntabwo nari muzi. Noneho abakuru b'ibihugu mu karere ngira ngo icyo bari bukore sasa hivi no kugaragaza inyungu za Faki Mustafa Ki na Kagame dirizo zabo ibintu nabyo bizahindura ibintu byinshi kandi Kagame na Faki Mustafa Ki bazamwara kubera eriya conflict of interest Mustafa Ki afite muri eriya case kubera ni beneficiary w'amafaranga ava muri Congo. Amafaranga Kagame yiba muri Congo Mustafa Ki arayakira ayabonamo inyungu redirect. So birakwereka level ya corruption Kagame ariho. Kagame we no muntu wemera corruption, no muntu yemera ko buri muntu wese ashobora kumukoraputinga akamuha amafaranga bikarangiriraho. So inama yako ya afu ya Angola yejo bundi ukuntu Mustafa Ki yayigiyemo bigiye kuzana fenomen eri interesting yoko ibihugu noneho byakorera hanze ya African Union birababaza cyane ariko ndabona nuko bigiye kumera. Ni nayo mpamvu abakuru b'ibihugu sasa hivi bahisemo bwo gukora inama zabo ku ruhande kugira ngo bakemure ikibazo cya Congo bakoresheje modo yabo ubwabo bekoreye. Ni nayo mpamvu bagombye guhura muri iyi weekend muri iyi minsi bahura cyane kugira ngo bakore formula yabo itafitaho ihuriye n'ibintu bya Afrika bya African Union. Noneho ninawo ashobora no kuvuka ikibazo cya African Union East African force. East African force, or I want to call abantu bayiri inyuma ni Fachi, yeah, nibo bantu obona bari ku ruhande rwa Kagame cyane, ni nabo ba supportinga bire bintu bya East African Community Force. None wolero oburyo bwose East African Force eri ku ruhande rwa Fachi Musa Faki, kandi ntabwo bafite n'amafaranga ahagije, amafaranga menshi atangwa na Congo, urabumva ko ashobora kuva akantu kameze nka dega hagati ya Congo n'ibihugu byishyize hamwe na Congo, noneho bahanganye na Faki na East African Force ye. Awa hantu sinzi uko bizagenda, ariko noneho uko bishobora kugenda hari possibility yuko bizarangira na East African Community egiye ku ruhande rwa Faki. Mukigute East African Community ahanini turi kuvuga Uganda. Museveni uko muzi no kunwa kine mikino ye no kunwa n'ahantu ageze muri survival tactics ze sizineva azemera kwishyira muri position aho ahanganye na South Africa, kandi yo buze South Africa olina okuvuga nanone Obusia n'Obushinwa so na Tanzania of course. Of course, no Burundi nanone okabwongerawo. So ntabombona possibility yoko Museveni azakomeza kuri Faki na Kagame ngo yeteze ibibazo na biriya bihugu biyowe na South Africa. Of course now tuzanabibona ko na Amerika nayo eri ku rundi ruhande, ebyokyonzi nuko Amerika ambassador wa US ntaribu mbugi zina yavuze ko ari disappointed na South na African Union yanayivuza amagambo mabi nashaka kuvugira kuri radio sasa hivi, ariko wenda ejene kigera nawe azabivuga ku mugaragaro, ariko urabibona ko African Union ifite ikibazo gikomeye cyane bitewe n'iki kibazo no kuntu Faki ari kwinjira mu kibazo cya Congo. Nuko bimeze, nuko mbibona njyewe.
Urakoze cyane Dr. Kambanda ku bisobanuro nyine kuri iyo ngingo ya mbere ukubisobanuye kandi biranumvikana. Igikuru nuko inama tuzamenyeshwa andi matariki igihe kizabera, abantu bakazabasha guhabwa umwanya no kongera kwitegura, kandi bigomba gukorwa nanone mu bushishozi bw'abakuru b'ibihugu n'abapartenaire mukorana. Icyo nacyo wagikomojeho Dr. Kambanda?
Yes, bigombye gukorwa gutyo, abakuru b'ibihugu n'abapartenaire bacyo bose batuzumvikana umunsi utubereye twese, noneho tujye dukore iriye nama. Ariko nanone nshaka kwibutsa abantu ko eriye nama na kantu gatoya oba n'ikintu gitoya mu bintu bikomeye platform yemeze gukora cyangwa ishobora gukora. Muri platform yacu twese dusanzwe buri muntu hari ahantu akorera cyangwa hari ukuntu akora, kubera ni platform y'amashaka, buri shaka liza munsi y'igiti rifite strategy yaryo basanze bakoresha, buri shaka rirakomeza muri uwo murongo, n'abantu ku giti cyabo barimo cyangwa civil society organizations nazo zikomeze muri uwo murongo. Ariko noneho hari n'ibikorwa ruhuriyeho munsi y'igiti tuzakora nyayo sina jetu kwa lila hamwe kali ya yukua mbona abyo vizata njila njila ngone nama ya metuza kule chumono jitaha izawa azawe nama naba nubaba kumeye kuisi tuza hula nago tuga mize kulevo kuno hawa political change mu Rwanda benyuze mu mahoro tutarwanye awo nawo abantu bamwe mbona b'abanyarwanda bavuga bati Kagame ngo ntabwo ashobora ngo nta muntu wazana political change mu Rwanda atarwanye abo bantu babivuga gutyo bakabikoresha ngo kritika nini yego bafite uburenganzira bwabo ariko ikiri interesting babikora bari iwabo aho batuye mu nzu zabo aho batuwira ngo twagiye gukora igisirikare turi kurwana tuvaneho Kagame none wowe uvuga ngo ibyo bya platform uvuga nta bishoboka guhindura politiki mu Rwanda ukaba wowe wahisemo kujya kuri YouTube gusa none wowe YouTube niyo ntambara uvuga ngo egombe kujya kuvanaho Kagame cyangwa Facebook mureke buri muntu akoreshe strategie buri grupu yakoreshe strategie bumvikanyeho cyangwa ibabereye turebe ko twasunika uriya mugabo ariko abantu behaye kwirwa bavuga icyo wakwita n'ubusa cyane cyane muri iyi minsi dufite abantu babeshejeho ni ukuvuga gusa ibi bintu kugira ngo babone visa views ejo bundi numvise umuntu bakoze ikiganiro ngira ngo amusangaye bavuga kambanda ngo kambanda ngo ashaka ngo yazanye ibintu bya FPR ngo ashaka guhaye ngo ashaka ko bazaha imbabazi abantu ibyaha byose ukibaza uyu muntu kambaza ati ariko kweri uyu muntu neba yarize koko igihe kimaze mu mashuri cyamumariye iki umuntu wakubwira ko hakenewe transitional justice mu Rwanda none wowe ukavuga ngo avuga ngo nta muntu uzahano sidiri ko uyu muntu ntabwo yagiye mu ishuri ariko ni umuhango yagiye mu ishuri nko muhango cyangwa ntabwo yize ibintu biri basic ibi bintu nabisobanuye mvuga ngo abanyarwanda munsi y'igiti bazakora politiki ebereye ibi bintu byose uko byagiye biba mu Rwanda navuga ngo njyewe na preferinga ko dukoresha transitional justice system cyangwa muri za kaminuza zimwe icyo bita African model South African model ni ukuvuga ngo transitional justice ishyiraho inkiko zihariwe zaburanye ibyaha bishobora kuburanishwa bitewe n'ukuntu byakoze n'igihe byakorewe naravuze ngo hari ibyaha inkiko zisanzwe zishobora guhana byakoze mu Rwanda mupfa gushyiraho politiki y'izo inkiko ukavuga ati ni specialized ruzahana ibyaha ibinini ariko hari ibyaha byakozwe tutazi n'ababikoze ariko ababikorewe bo bazi ko byakozwe ibi byaha ababikorewe bakeneye ubutabera mubinyuza muri iyo rukiko ngo abone ubutabera ni ukuvuga ngo iyo niyo package yitwa transitional justice ni ukuvuga ngo azashyirwaho agombe gushyigikira mu jaho institusiyo n'ibyangombwa byayo bizakoreshwa kugira ngo bari abantu bakorewe ibyaha ariko batazaza ababikoreye bashobora kubona ubutabera hari n'ibyaha bisaza hari ibyaha bidasaza ibyo byo biroroshye kubishyira mu rukiko ariko hari ibyaha bisaza umuntu wabikorewe azi neza ababimukoreye ariko ibi byaha bamukoreye ntabwo bishobora kujyana mu rukiko kubera ko bimaze gusaza bitewe n'amategeko. Ibyo byaha muri transitional justice tubishyira muri za institutions zibishinzwe nanone zikabisuzuma bitewe na politiki mwamushyizeho munsi y'igiti. Ariko umuntu ujya kuri radio akavuga ubusa atazi na concept ya transitional justice, atazi n'ibintu bavuga, so birababaje cyane. Ariko birakwereka ko wenda tufite umuco mu Rwanda n'amashuri twiga ntabadufasha guhindura cyangwa guhinduka, bikaba bitanatangaje kubona n'abantu bize bafata imipanga bakagenda gutema, n'abantu bayoboye amadini bakagenda bakijya, n'abantu basenga bakagenda bakijya. Ni ukuvuga ngo dufite umucyo mubi, dufite aspects z'umucyo mbi zituma ibyo twize, ibyo tuzi tubitakaza kubera uwo mucyo mubi. Muri icyo kinyejana kubona umuntu akora ikiganiro ahavuga kambanda cyangwa avuga platform atazi n'ibintu ari kuvuga, ake creating a fact size akadiscussing izo none wakazemeza akabitira platform cyangwa nini ukamubaza ati se ibi bintu uvuze nyereka neza aho narivugiye, nyereka neza aho narivugiye, agatangira kuryeminwa. So ni ibintu iyo period turimo abanyarwanda ngira ngo ariko amyana batekereza neza kandi benshi cyane urabibona ko bashyigikiye iyo platform, kubera ngira ngo imitekerereze imeze nk'iyo yo muri platform cyangwa n'ibindi bizajyaho nyuma niyo gusa ishobora gukemura ikibazo cy'u Rwanda, kubera ko icyo tuzi ni uko igihugu turagisangiye twese, nta n'umwe uzabona ikindi gihugu ajyanamo abe cyangwa ajyanamo abandi, ni ukuvuga ngo tugomba kubana. Icya kabiri, amateka yacu twagize biriyane ninde wabiririmbye uri umuririmbyi wazakaza uri batwaye amini wagize uriya yavuze ati afite abagabo gito, impande zose cyangwa zombi zagize abagabo gito bakagenda bagahemukira abandi bo hanze mu gurupu yabo itari yabo cyangwa nabo mu gurupu yabo, ugasanga mu Rwanda hafi buri muntu akeneye ubutabera atarabona. Noneho tukibaza tuti niba impande zose cyangwa zombi zagize abagabo gito bagahemukira abandi cyangwa bene babo, kandi tugombye kubana mu gihugu, biragenda gute? Ni ukwicara mu giti tugashaka ibibazo. Hari ikibazo gikomeye cyane abantu bakunze kuvuga bamwe ngo kigombye kwitaho, kandi ndabyemera ni ikibazo gikomeye. Ikibazo cy'amoko kirakomeye cyane. Hari n'umuntu wavuze ngo ibibazo by'amoko ngo muri platform bavuze ko babishyiga ku ruhande. Iyo bigute umuntu yakubwira transitional justice noneho ukongera ukavuga ibi bintu? Ikibazo cy'amoko kirakomeye cyane mu Rwanda, ariko ntabwo gishobora gukemurwa kuri social media. Ikibazo cy'amoko uburyo bwo gukemura ni bumwe gusa, hagiyeho ubutegetsi abanyarwanda bumvikanyeho, hakajyaho politiki publiki cyambere ihindura ivangura bwoko mu Rwanda igisebo, politiki publiki igashyiraho igahindura ivangura moko ku muntu uwo ari we wese, ubwoko bwe bihinduka igisebo. abantu bakabitinya pe utamuze ngo ovangura abantu we ni mwiza ovangura against abantu si we ni mwiza a buli muntu wese ogaragara yewe vangura bihinduke egisebo muri society politics fabric emeze gutyo erashoboka none wo evangura bwoko bigahinduka risk ku buryo abantu batinyuka kubikora cyane cyane muri public nabo bahinduka egisebo iyo politiki public egomba kuba ihari ntabwo ushobora kuvuga ngo uzagikemura uri kuri adapte government ntabwo ushoboka ikindi kintu ushobora kuzana kugabanya no kuvanaho iki kintu cya bwoko ni politiki public eha abantu bose ekyezere ebyo bintu tulimo mu Rwanda byo kugira ba leader ba ethnic militants nibyo ntandaro y'ibazo bya moko obundi icyo kibazo cya moko iyo ugiye mu cyaro akenshi nta nabo gihari abantu barahekana abantu kera bahekanaga bakajya kwa muganga ntabareba amazuru ariko abantu bari hejuru bakabikoresha kugira ngo bagere ko kubyo bashaka none wo yabo shaka kugikemura mugomba gushaka politiki public eha abantu ekyezere ekyezere ntabwo kiza mu magambo kiza mu bikorwa nanone politiki public for example mugashyiraho politiki public ya merit equal opportunity abantu bakumva ko kuba umuhutu cyangwa umututsi ntawo bigitamina ibyo ugombye kubona muri sosiyete nyarwanda muramutse mushyizeho politiki public imeze gutyo for example hari ikibazo cya access ku kazi kubera ikintu cyitwa ubukungu ni ikintu gikomeye cyane mu gihe cyose bigaragaye ko ushobora kubona akazi ka leta kubera ubwoko bwawe cyangwa se ubwoko bwawe bufite avantage mu kubona akazi ka leta no gucuruza ibyo muba murimo kuvuga ngo ubumwe no bweyunge mba muri mu ndirimbo zasabwe muba mwebesha ubumwe no bweyunge ntabwo bizanwa n'amagambo bizanwa na politiki fabric eri konkuri so mukazana mukavuga muti kirazira ko umuntu yabona akazi ka leta kubera mu bwoko bwe cyangwa akatakira avantage y'ubwoko ewe mwabikora mute kiyo nababwiye n'abantu ati abazashaka nyuma ya Kagame nshobora kuba mpari cyangwa ntari bazajye barebe abagabo nababwiye na kampani mugende mubasabe mukorane nabo amasezerano ku buryo muvana ikintu cyitwa umuntu binadamu muri process yoguwa akazi aba akazi ka leta abantu yewe n'umwana wa perezida abe agombye kunyura muri iyo process ekorwa na computer nta na kintu cyitwa interview mugure iyo package muyishyire muyikoreshe abantu bakurike akazi kose bashaka ka leta banyuze muri iyo process bakore examini kikorwa na computer kigosorwa na computer bapasinge bavane mu mubare w'abantu bakenewe mu kazi noneho abantu bagende batangira akazi babone ikintu cyitwa orientation gusa apana bya interview kubera mu Rwanda sasa hivi kugira ngo bazane ibi bintu bya sectarianism murashyiramo impapuro zanyu mwese ariko noneho bikagira ngo kuri interview bamwe bakanakora n'ibizamini abandi batangiye akazi deza so urabona ko dukeneye iki kintu cyitwa equal opportunity ahantu hose mu bintu byose cyane cyane ibirebana na leta yemwe leta ishobora no gukora muri politiki public ereba abantu bekorera ku giti cyabo abantu bekorera ku giti cyabo bafite process yo kwinjiza abakozi nabo bakoresheje ibintu bene biriya bya leta mukabasonera imisoro mukabu yanyu kubera ko mukoresha iriya eco opportunity regime yacu muri kampani yanyu tuzabasonera ku misoro abantu bafite amakampani yabo ariko bashaka gukoresha ibintu bya moko cyangwa by'abantu bacyo gushyiramo abacyo bo bishyure iyi misoro bayumve ntushobora kubongera imisoro abantu kampani prive zidakoresheje eriya sisitemu yo kwiza abakozi mukavuga muti nimwemwe niba mutayikoresheje kubera ko ni amafaranga yanyu prive nta kibazo ariko muzatongera imisoro ababikoresheje tubavaniyeho imisoro I'm brief. Muri make. Ebintu byo mu Rwanda bya ikibazo cya moko ntabwo ushobora kukiganira uretse mushaka gutera n'amakofi ntabwo ushobora kukiganira mudafite political power mu gihugu kubera iki kibazo cya moko buri muntu arakizi kandi ikibazo ni uko buri muntu wayisobanura ukwe iki kintu kiri interesting u Rwanda ni kimwe mu bihugu bike yanzi bitafite abenegihugu badafite amateka bumvikanaho ibyo nkunze kubivuga mwabonye mbonyomutwa ni hero ku bahutu benshi ariko ni umwanzi ku batutsi benshi ku buryo Kagame kubera ni afite ibi bibazo yagiye kumutaburura n'amagufa akayajugunya Rwegema ni intwari ku batutsi benshi ku bahutu benshi ni umwanzi igihugu cyacyo ntabwo gifite n'iyo gihugu nzi mu karere kitumvikana ku mateka yacyo n'abantu bacyo niyo mpamvu duhora muri muryane so ntabwo ushobora kugira igihugu bene kiriya ukavuga ngo muzaganira igihugu ikibazo cya moko ngo mugikemure kuri zoom cyangwa ngo muri meeting z'ishyaka muba mukora ubusa muri abarwayi bo mu mutwe kubera igihugu ikibazo cya moko kiriya kugira ngo cya addressing mu Rwanda gisaba politiki publiki abantu bumvikanyeho kandi ntabari elema imwe gusa ya politiki publiki no hari ibintu byinshi bya politiki publiki mushobora mugombye gukoresha niba mushaka gukemura ikibazo cyane ntabwo biri limite kuvuga ngo njyewe abahutu ngo twarabanye ngo abatutsi ngo waje twabanaga so what nino ushaka kubyumva ariko urabizi ko hariyo ikibazo cyangwa njyewe abahutu ndabanga cyangwa njyewe abatutsi ndabanga ugasanga abantu bari kuvuga ibintu by'ubuswa bakabirwanira ariko batazi inkomoko yabyo ikibazo ni uko ikibazo cya moko mu Rwanda kirakomeye cyane ariko kugikemura bisaba politiki pre-brick bivuze ko ugombye kuba mufite political will mufite political power yo kubikemura sino mu Rwanda ubusa sinzi niba hari ibindi ariko hari nashaka kwahira ikinga ibi bintu bya iya hari n'ikintu abantu barwanira buri gihe cya genocide ngo inyito ngo banza wemere ngo ko hari genocide y'abatutsi cyangwa y'abahutu ibyo nabyo bagenzi uretse discours academique mba mugiyemo iyo discours ntakemariye umuntu wapfuye cyangwa wapfushije muri buriya bwijyanye
Professor aho ngaho mbabarire nguce mu ijambo kugiye kuvuga ku kintu cya genocide nkubwire rimwe wenda mba narabonye utaba warabonye hari ibice bibiri by'abanyarwanda wenda kugira ngo mu gusubiza ubonere amahirwe kugira ngo ube wasubiza nabonye ibice bibiri by'abanyarwanda hari abarisikati ba genocide bakoze ibiganiro hano nabo bavuga yuko ukwiye gusobanura kuko waba warabatonetse bitewe n'uko waba waranakomoje ko mu nterahamwe harimo inkotanyi ngo hari aho wabivuze muri buriya bwicanyi bwabereye ku Kicukiro i Nyanza ubwo ndavuga no mu gicumbi ubwo bari yizi bagukomojeho bavuga yuko kwiye kugira icyo usobanura kugira ngo ubamare impungenge abandi nabo bati iyo uvuga bino bintu bari escape ntabwo duhe icyizere bigaragara yuko urimo kudusonga kimwe n'abatwishe ubwo ni ku ruhande rw'abari escape babivuze ku ruhande rero rw'abandi ku ruhande rw'abandi nabo bati kambanda arimo aratwumvisha yuko dukwiye kubabarira abamaze imyaka 30 batwica cyo ni ikintu gikomeye cyane ku bwicanyi na jenoside numvaga ngira ngo akantu gatekerezo wenda niba ari igisubizo watanga
nta gitanga na kirimo urabona yes nabyo nari ntangiye kuvuga ikintu cya jenoside kirakomeye cyane cyangwa ubwicanyi bwabaye mu Rwanda burakomeye cyane utitaye ku nyito umuntu cyangwa abantu baba barimo ibi nabivuga nk'umuntu ku giti cyanjye ntabwo mbivuga nka platform kandi nshaka kubivuga ngo ntange umucyo ku byo njyewe nzi nemera disikuru y'uko ubwicanyi runaka ari jenoside cyangwa atari byo ubu sasa aho tugeze ntabwo ushobora kubyumvikanaho nta nari mushobora kubyumvikanaho kubera iki bimeze nka terorisme ntabwo ushobora kumvikana kuko gurupu runaka ni terorist cyangwa atari terorist umuntu kanaka ni terorist cyangwa atari terorist kubera iki kubera hari terorisme politiki kuri nivo politiki hari na terorisme kuri legal izo definisiyo zombi uko zimeze ziratandukana ariko bose bakoresha ijambo rimwe na kimwe na genocide hari definisiyo y'amategeko hari nanone genocide ya politiki biragoye sasa hivi kugira ngo abantu bumvikane ku ijambo rya genocide ariko byo no muri mu mateka y'icyaha cya genocide uko cyaremwe kuva kera urabona havutse ikibazo kuva bigitangira bakora definisiyo ya genocide abanyamerika bavuga bati sinangombwa ko tubisobanura si ngombwa abongereza bavuga bati no niba muzanye icyo kintu cya genocide mugombe kugisobanura kugira ngo twumve neza icyaha turi kuburanisha ibyaturutse kuri ubwicanyi bwakoreye abayahudi so kuva icyo gihe definition yahawe genocide abazungu abongereza babise politiki abanyamerika bakavuga bati you know ni uburyo bumwe bwo kuva mu kimwaro kubera hari abantu batazi ko initially abanyamerika barezwe kuba bafashije Hitler none bakanongeraho ko abanyamerika banafungiye abayahudi berukankaga bahungaga ubwicanyi buriya bakorewe abayahudi mu gihe cyo gushyiraho uriyo rukiko rwaburanishije ibyaha byakorewe abayahudi abanyamerika bari bari muri defensive banagerageza kumvisha abandi bati n'ubu mutureka ibyo bintu byose ariko twewe turi abana beza noneho abanya Amerika bakajya muri iyo definition ya genocide ku rwego mu politiki kurusha amategeko. Ebyo nibyo byavuyemo icyo kibazo cya genocide kuyireba ku rwego rwa politiki kurusha urwego rw'amategeko. Icyo nacyo kibazo dufite sasa hivi. No. Intambara Rafael Lemkin wawundi washyizeho icyo cyaha kubera Rafael Lemkin w'umuyahudi ni we washyizeho definisiyo ya genocide. Icyaha cya genocide ntabwo cyabagaho ni we yacyanditse. Amaze kucyandika abazungu abongereza baramubwiye bati definition yawe ntabwo yumvikana icyaha ya genocide izateza ibibazo kubera nta rukiko na rumwe rushobora convictinga umuntu genocide tukurikije iyo definition yawe. Ibyo biranditswe ntabari kambanda wabivuze. Ni nayo mpamvu umuntu wa mbere ku isi wabaye convicted ku cyaha cya genocide ni Akayezu w'umunyarwanda, ariko nawe bakamukonvisitinga mu bintu bisekeje cyane kubera nawe mu mategeko ubwo bamukonvisitinze bamukubiranye rya kanya bati ibyo byo ntabwo tugombi no kubitindaho ibyabaye ngo ni genocide mu mategeko ibi ntabibaho kubera presumption ya innocence. Kandi prosecutor agombye kugaragaza elema zose z'icyaha akabitangira buri elema akabitangira ibyaha simusiga amenye ibimenyetso simusiga. Iyo umucamanza akoze eriya presumption mu bujurire umuntu ararekurwa kubera baba bavayoretinze eriya nini presumption. Sasa tufite icyaha cya genocide toujours kiragoye biragoye nayo mpamvu ubona ibihugu byacu byateye imbere nta gihugu gishaka kuburanisha ikintu cyitwa genocide kubera mu rukiko rwigenga nta muntu ushobora convictinga ubu genocide gute kubera Rafael yakoze amakosa ya definize genocide nka kwanza ugombye kuprovinga specific intent. Iyo specific intent kuiprovinga kuzana ibimenyetso ribato lingiji iyo hagaragaye ko hari iyindi mpamvu abo bantu bishwe uba utakifite specific intent. Noneho mu bwikanyi bwabaye bugenda bwitwa genocide tuzuru havuke ikibazo cy'uko abantu ntabo bicwa necessarily kubera ubwoko bwabo gusa haba harimo underlying factors. Niyo mpamvu nta mu prosecutor n'umwe muri Amerika cyangwa mu Bwongereza uzafata ngo agiye kurega umuntu genocide ntabwo bishoboka. Barakubwira iki? Baravuga ati icyo cyaha ntabwo dushobora kukiburanisha kubera ni politics, ntabwo ushobora kugishinja umuntu ukamutsinda mu rubanza mu rukiko banini. So abanyarwanda turacyafite icyo kibazo cy'uko ntabwo dushaka ku approaching icyo kibazo historically uko cyaje kigaragara muri data genocide. Noneho rero mu Rwanda tufite ikibazo cy'uko buri group ishaka kuvuga ko ubwicanyi bwabakorewe bwitwa genocide. Ariko noneho umuntu akubwira ati ibyaha byakorewe bwitwa genocide ntabwo azi n'ikibazo cyo kwita icyaha genocide uko giteye mu mategeko. Umuntu akubwira ngo soma nini convention ya genocide. Yes, turayisoma. Ariko njyewe nk'umuntu wize amategeko yo nsomye yariya nini nibonamo ibintu bitandukanye, ntabwo nyisoma nk'ikinyamakuru. No, buri jambo njyewe ndi amenigi y'amategeko. Ariko se genocide iri limite amategeko no genocide sasa ni concept politiki e sociale none u kujya mu mure mwese au hagati mukeneye kujya mu giti kubera deja hari abahutu ku rwanda babo bavuga bati utemeye ko uburenganzira bwadukoreye na genocide ntabwo tuzavugana hakana abana b'abatutsi bavuga bati utemeye ko ibyo badukoreye wariyo genocide yakorewe abatutsi ntawo twavuga ariko mwebwe ko dufite igihugu kimwe tugombe kubanamo muzabana gute mutavugana kukikambanda uvuga ngo aje agusabe imbabazi kubera ibyo yavuze ese ibyo kambanda ashingiraho avuga ibyo yavuze urabizi ubumenyi ku mategeko mfite niwo ufite wowe background inzi ku cyaha cya genocide ntabwo yifite njyewe icyo cyaha cya genocide n'abana bari gukoramo amategeko abamategeko bagikoraho research bashaka kubona PhD ndabakosora nkabakwira ati no uva nevo academic indiwo era natanga doctora amategeko sinshobora gukoresha konisanse yawe nakambanda ngo ariyo nkoresha muri izo ninganiro turi kuri depot itandukanye so niba wumva ko kambanda agombye gutegereza uko utekereza umusore we ntabari kambanda ushaka nawe sinshobora gutekereza ukuntu utekereza kubera ndi kambanda wowe orisarije so tusigaranye kwicara mu giti tukavuga ati kambanda uvuga ibi n'ibi nanjye mvuga ibi n'ibi ariko dufite igihugu duhuriyeho tugomba gukora polise kugira ngo ubwo bwicanyi ndenga kamere njyewe nyivuze no kuvuga ngo ubwicanyi bwakorewe mu Rwanda kubwita genocide ngira ngo ni ukubugabanya mugende musome ibyaha byakorewe abayahudi uburyo byakozwe n'abantu babukoze biratandukanye cyane n'uburyo bwakozwe mu Rwanda ntabwo ushobora kumbwira ngo dukeneye ndyabo no gushaka izina ribi kurusha na genocide ubwicanyi bwakozwe mu Rwanda bugombye gushakirwa izina kwa kundi Rafai Remuken yadushakiye izina akabita genocide twebwe tugombye gushakira izina kubera kuri ubwo bwicanyi ntabwo ushobora kukompara kigezo umuntu mvukana akakufata uri muzima akakujugunya muri latrine akubwira ngo genosange bene banyu so ubwo bwicanyi bukomeye cyane bushobora kuba twicaye hasi twagushakira n'izina rindi ritari na genocide kubera birareze ubwicanyi bwabaye mu Rwanda buri veri sinzi neza nariri kuvugana n'umusaza wo muri ubu yari tayarinze wari mu rukiko mu bujurire bwa yariya mekanizimu ya yasuwo arusha w'umuyahudi twavuganye New York mara hafi y'amasaha ane turi hano New York yarambwiye ati ibintu usoma n'ibintu numva mu banyarwanda ntabwo ushobora kukompara ubwicanyi bwakozwe bw'abayahudi n'uw'abanyarwanda yego na buriya bwari bubi bwakozwe mu buryo bubi cyane ariko byebura kwica umuntu wakoresheje gazi kandi hamwe umuntu ntabwo yumva ubabare nka biriya gihe kumushyira kumujomba ibiti ukamujugunya hari muzima muri tuwareti uburyo babikoze mu Rwanda buri so crude kandi bugakorwa n'abantu muvukana hamwe na hamwe cyangwa abantu mwakuranye cyangwa abantu mwabanye cyangwa abantu mwiganye so musaza akambwira ati ibyaha by'iwanyu mwewe nk'abanyamategeko mugomba gushaka terminology inarenze genocide so kuri side zombi obuzaba irisika pe bamwe n'abantu usaidi abahutu babonye ubwicanyi bwabakorewe barakubwira ati kambanda hano uravuga ngo hari uravuga ngo ke very good noneho muze kwisare hasi mu giti kambanda avuge ibyo uko wabitekereza nawe uvuge ko bitekereza nuriya avuge ko bitekereza hagamije iki hagamije gukora politiki fabriki izatuma aliya mahano atongera kuba njewe cyo nicyo mbona kirakomeye kurusha ibindi kubera niba mushaka ngo umunsi abanyarwanda bose bazumvikana ngo buriya ngo ubwicanyi bwakorewe abahutu na jenoside ngo bwakorewe abatutsi cyangwa jenoside yakorewe abatutsi cyangwa yakorewe abahutu ibyo muzamara n'imyaka magana angahe mubirwanira ntabyo muzageraho kubera background nsanze kandi niba hari umuntu wabyize uburyo butandukanye nabo yaza agatanga icyo kiganiro akakubwira uko abizi
ubisubije neza ariko wenda ahangaha mbanguteza amatwi kandi nzi byinshi mbankurikira ahangaha urabona urugaga kuva rwatangira ukaba umuvugizi warwo wagiye mu bitangazamakuru utanga imirongo migari y'uko urugaga rubona kino kibazo so far so good niko nabivuga ariko burya mu banyarwanda dufite ya kamere yacu nibuze icyo unenga ureba inkuti dore icyo gikebe cyayo ibyo ngibyo niko abanyarwanda duteye bivuze yuko nubwo uko wasobanura uko byagenda kose ntihazaba uruvuga uti reka nenge nk'uko nyine batuka inka batindeba kiriya gikebe cyayo reka wenda nkubwire hano umunyapolitike Bernard Ntaganda yasohoye itangazo uyu munsi yanavuzemo urugaga yarinyoherereje kimwe n'abandi aravuga ati urugaga rwaravutse ni byiza ni rwiza nk'uko babandi bavuga bati urugaga rushobora kuba ari ishyaka rya politike sinzi impamvu bafite ubwoba ko ryaba ari ishyaka rya politike simbizi ariko nabonye aricyo kintu bibandaho ariko kugeza magingo ya imirongo y'urugaga nk'uko bisobanura umuvugizi ntabwo ari ishyaka rya politike wo rihuza abanyarwanda b'ibice bitandukanye Bernard Ntaganda aravuga ati nakurikije ibisobanuro by'umuvugizi w'urugaga ati hari ibyo agomba gusobanura neza bikumvikana ngo muvuga yuko ikibazo kiri mu Rwanda ari Kagame atari sisteme uyu nawe uvuga uti urugaga nararukurikiye ni rwiza ariko hari ibyo mugomba gusobanura kubera iki munenga Kagame kuruta kunenga sisteme ye urwo ni urugero waruvuze w'abantu bafata ijambo bakabivuga wakomoje ku biganiro bica ku ma YouTube ndetse no yinoza impungenge bafite nta nubwo ari n'ibikorwa urugaga rwakora mu gukemeraza by'abanyarwanda ahubwo ruvuga ngo urugaga rubaye ruje mu kibuga cya politiki twe tugiye kubura muri urwo rubuga rwa politiki bagiye kuturyamira muri ya scene ya politiki bakagira impungenge bati ibibazo twari dufite tubwira abanyarwanda ko tubikemuye tuzabikemura urugaga rubikemuye aho constituency yacu yaba igihari Dr. Kambani
ya abantu bavuga ngo turi kurwanya Kagame ngo nta kurwanya sisitemu njyewe simbyumva twaje kumvikane sistemu ni iki sistemu muri siyansi sosiyale social sciences sistemu erazwi icyo twita sistemu kirazwi ikintu cyitwa sistemu muri social sciences kirazwi gifite definition gifite siyansi yacyo ba Max Weber barabisobanuye ikintu cyitwa sistemu sasa ikintu cyitwa sistemu muri social sciences sistemu cyangwa system analysis ntabwo ushobora kubivuga mu nteruro imwe no mu dictator dictator ntabwo agira system uko tuzi definition ya system muri system analysis ba Max Weber barabisobanuye umu dictator ntabwo agira system entry magambo ahinnye cyane entry stay na exit kwinjira kubamo no gusohoka bifite rules zibigenga mu kitwa system iyo niyo system umunyagitugu ntabagira system so iyo uvuze ngo tuvuze Kagame ngo ntabwo tuvuga system njyewe sinshobora kuvuga Kagame na system mu nteruro imwe ntabibaho reka niba ntize system analysis systems analysis efite neva efite rules zayo uko ikora ntabwo ushobora kuvuga Kagame ukanavuga system mu nteruro imwe biratandukanye sinshobora kubivuga ababivuga babivuge bo bafite impamvu ariko njyewe kubera ko nize systems analysis sinshobora kuvuga ngo Kagame afite system kereka neba atakiri umudikitera noneho rero ese tumvikana Kagame ni institution iyo tuvuze muri science politique no muri politique publique iyo tuvuze Kagame tuba tuvuga institution nebo muntu yize politiki siyansi politiki akiga politiki fabriki neza iyo tuvuze Kagame ntabwo tuvuga uwo muntu ku giti cye Kagame ntaba ari individuo Kagame ni institusiyo niyo mpamvu ujya ubibona na hano muri Amerika bajya bakubwira ngo Obama cyangwa Biden iyo bavuze Biden ntabwo baba bavuga Biden nk'uwo muntu baba bavuga Biden nka institution perezida ntababa umuntu ku giti cye aba institusiyo kubera ko niwe face ya institution niyo mpamvu no mu mategeko eriya brand ya executive ntabwo dukunze gukoresha ijambo executive dukunze kwita perezida iyo ubajije umwana wize neza nawe wize neza nk'umwarimu ukamubaza ngo mbwira branches za government ni zingahe akakubwira ngo hari perezida hari speaker of parliament hari na chief justice uyu mwabaga agitoye kubera ko iyo uvuze Kagame iyo uvuze perezida utumubwe mu kesi y'ubantu uba uvuze Kagame iyo uvuze chief justice uba uvuze judiciary iyo uvuze speaker wa parliament uba uvuze legislature so abantu bagombye kumenya ko muri siyansi politiki politiki publike iyo tuvuze izina rya perezida ntabwo tuba turi kumuvuga nk'umuntu individuali tuba turi kumuvuga nka institusiyo niyo mpamvu mu mategeko wemerewe kuvuga kuri Kagame kintu cyayo cyo cyose ubizi cyangwa utabizi kubera ko ni institusiyo sasa iyo ugiye gukora analizi y'abantu yebino abantu baba bavuze ugombye kubanza kugira iyo background yose iyo mvuze Kagame ntabwo ndi kuvuga umuntu Kagame ndi kuvuga institution niyo mpamvu njyewe mvuga ngo nta kibazo mfitanye na Kagame ibyo ndabisubiramo nta kibazo mfitanye na Kagame nk'umuntu nta kibazo mvuge kujyana na Kagame nk'umuntu njyewe mfite ikibazo cy'ibintu amami Kagame nk'umuntu nka institusiyo ahagarariye tugombe no kumenya mu mategeko ko iyo uvuze ikintu kirebana na constitution iyo uvuze uburenganzira bwa muntu ntabwo dusaba abantu kuriva uburenganzira bwa muntu uburenganzira constitutional duties and rights ntabwo ziba guaranteed n'umuntu prive so iyo tuvuze ngo wonyora uburenganzira bwa muntu tukavuga Kagame ntabwo tuba turi kuvuga Kagame as a private person tuli kuvuga Kagame nka institution ebyo bintu biri besiki muri siyansi politiki politiki publike ntabwo nari nzi ko uzansaba kubisobanura kuri radiyo ntabwo nari nzi ko abantu babizi ariko reka ngo nabisobanure sasa nta kibazo mfitanye na Kagame nk'uwo muntu niyo mpamvu njyewe tugomba no kumenya ko Kagame nawe ni umunyarwanda n'ubu yakora ibyo bintu byose akora Kagame nawe ni umunyarwanda ni ukuvuga ngo Kagame arabazwa ibyaha akoze muri siyore nk'umusirikare kuba bigomba kumenya Kagame ni institusiyo ariko nanone ni institusiyo yuzuyemo institusiyo nyinshi Kagame arimo executive Kagame arimo iwe judiciary nayo ni iye urabona ko n'urukiko na judisha niyo ayigenza ayitegeka na legislature niyo ayitegeka kubera umunyagitugu. So iyo kuvuze Kagame ntabwo kuba turi kuvuga inzego zose Kagame akoresha mu guhohotera Abanyarwanda mu kubuza abantu uburenganzira bwabo. Ni ukuvuga ngo iyo utangiye kubaza Kagame ntabwo ubaza Kagame wenyine gusa kubera ibintu byinshi Kagame ntawabi ariwe obiexecutinga. Hari abantu bakora ibyo Kagame yabatumye akoresha ziriya institution ze ayobora cyangwa yafashe mu mufuka we. Ubu bwicanyi akora muri Congo Kagame ashobora kuba ataratandagira muri Congo kugenda kwica bariya abantu bo muri Congo, ariko turamubaza gute Kagame ni institution ntabari umuntu ku giti cye kandi afite commanding responsibility kubera niwo commanding ingabo ze. Kagame aba bacamanza bakubira n'abantu Kagame abafite mu mufuka we. Ni ukuvuga ngo n'abari abacamanza bakoreshwa mu kubira n'abantu mu kwambura abantu uburenganzira bwabo, yo obabaza bazakora defense bati twebwe twabitegekaga na Kagame presidence. None wo what do you do? Ulikubona ko Kagame ni institution. So since ntabwo narinzi ko ari ngombwa konsobanura ibi bintu ko narinzi ko bizwi, ariko ni biza kuba ubimbajije. Kagame iyo tuvuze Kagame tuba turi kuvuga institution ni ibintu byose ahagarariye. None wo niba ibyo nibyo wita system, yes iyo system niyo uvuga, ariko nta iyo nta wiyo system. Niba Kagame ariwe mucamanza akanaba niwe ukora amategeko ni nawe yashyira mu bikorwa, ubu se ubona rufite system? No, ntabwo rufite system. Kagame nawe yubaka system, ntabwo akorera muri system. Kagame akorera mugizi wa nabi we, ariko hari abantu akoresha. Abo bantu nabo bafite barabibazwa ibyo bakora barabibazwa, ariko njyewe ntabwo mbita system. Impamvu unabita system ni uko nzi neza muri system analysis icyo system bivuze, ariko umuntu utazi neza system analysis utasomye Max Weber neza cyangwa uyumva gusa kuri radio ashobora gukoresha ijambo system ndamubaha, ariko njyewe ntabwo narikoresha kubera ubumenyi buhanitse mfite muri muri politiki publiki. Riga mfite doktora muri politiki publiki, ntabwo nshobora gukoresha amagambo umwana w'umwaka wa mbere cyangwa abarangije digiri ya mbere akoresha. No, njyewe nyakoresha scientifically kubera narabize.
Ariko Dr. aho ngaho wenda kugira ngo dusoze kuri icyo kibazo cya sisiteme, hari n'igihe abantu biteranya sisiteme bagahita bayihuza n'ubwoko, kandi muri sisiteme ntabwo bisaba ko ugomba kuba uri ubwoko kuko sisiteme iragukoresha. For examples, reba nka ministre w'umutekano mu Rwanda Alfred Gasana ni umuhutu, ministre w'ingabo mu Rwanda Mariza Munda ni umuhutu. Bariya bose Kagame abahasanya imeti bakazishyira mu bikorwa. Hari igihe ushobora kubwira ati ica kambanda ica serije ukabishyira mu bikorwa, ariko byitirirwa sisiteme, ariko uwashyize mu bikorwa icyo gikorwa ubwoko bushaka gusanga buhuye n'ubwanjye, ariko uko akorera sisiteme ni execution akora kuko yayihawe. Abantu rero bati sisiteme ni iy'abatutsi, ariko umuntu wakoze icyo gikorwa akaba ari undi muntu wo mu bundi bwoko, ariko ukavuga uti ni sisiteme yamutegetse, ariko nyiri kugishyira mu bikorwa akaba avuye mu bundi bwoko. Icyo kintu ubona ko nicyo kintu abanyarwanda bashyira imbere, sisiteme ni ntutsi, sisiteme ni mafia y'abatutsi, ariko ntibarebe abashyira mu bikorwa ibyo bikorwa by'iyo sisiteme. Dr. Kambanda,
reka mbabwire ikintu cyitwa system academically scientifically kifite characteristics enye ushobora no kwita zitanu. Ikintu cya mbere objectives, common objectives, mu kwinjira kubamo no gusohoka ni common objectives zumvikanyweho. Iyo niyo characteristic ya mbere ya system. Nyereka nicyo wakwita system Kagame. Iyo ni characteristic ya mbere, central objective, bumvi zumvikanyweho zizwi zidahinduka. Zitahinduka uko umuntu yabyuse, zitahinduka uko umuntu yumva, zitahinduka kubera kanaka. Eso nicho niyo characteristic ya mbere. Characteristic ya kabiri, integration. Zose nebo zose zikorera hamwe ziganisha kuri common good. Bakorera hamwe. Nta muntu ukora ibye ku giti cye, nta muntu utegeka ibye ku giti cye. Mumbwire iyo characteristic ya kabiri uyisanga hehe muri mu bintu Kagame akora, wabita system. Characteristic ya gatatu, interdependence, kuzuzanya. Hali ya kuri entry na exit, ndabi simplify ndi sizemo byo boroshye cyane kubera nzi kubiyigisha siganisha inigisha na organization theory n'ibintu byose. Sasa interdependence no kuvuga ngo kuzuzanya, nyereka ikintu kita kuzanya Kagame abamo ntakibamo. Icya gatatu, interaction, guhura, guhuza imigambi, gukorera hamwe, interaction. Mubwira ahantu Kagame mubwira ibintu bya interaction. Ikindi, organization, order, organization meaning order, pana gutanga amategeko ariko ukuntu bikorwa, ibintu bikorwa bigakorwa muri order, nta kajagari, nta kuyindura, nta gukora iki. Iyo niyo characteristic ya kane ya system. Noneho mubwire iyo mwakubwiye ngo ikintu cyitwa ngo Kagame ngo system ya Kagame, ushobora kuvuga Kagame na system ukabihuza. Kibintu mureke. Noneho rero abantu bakoresheje mu system wenda kuvugwa ubwoko, ati tugombye kurandura Kagame na system ye. Reka nebo kuvuga ubwoko ariko njyewe tambanda kuri level yanjye akademiki, sinshobora gukoresheje mu system mu buryo ubwo. So niba uvuga niba ijambo system muri koresha kuvuga ubwoko, awonawo ntukwebeza Kagame sasa hivi aho wongewe mbona Kagame muri iyi minsi yahaye abahutu ubuhumekero, ubu abantu arya cyane ni Abatutsi. Ubuse Kagame, ubuse uramutse wise icyo kintu ukakita ngo system y'abahutu y'Abatutsi cya Kagame, ese ko ngewe ijambo system ntabwo narikoresha. Ndi koresha scientifically na kimwe na awunawo na biya kuri jinsi ijyango nabisobanuye. Ngewe nkoresha amagambo muri science uko mbizi, since ntabwo nshobora gukoresha amagambo kubera ko wantegetse kuyakoresha. No. So ijambo system niba uvuga system ukavuga ubu, ariko nawe urebesha. Kagame ararya buri muntu wese, arambura buri muntu wese, ayambura uburenganzira buri muntu wese atitaye ku bwoko bwawe. Yego we, kubera ikintu cyoboka agikoresha kugira ngo agumane ubutegetsi biramworohera, hari ukuntu wabijugunyamo